Habaru Dawuda no Allah su'uri du lati lamido o lili annabi Sama'ila o bi yahton si'ira baitalimi e wodi tagum ngidmi latago lamido silama Sama'ila dilli hoyi nebbamu e ho godatal yahago lehdi baitalami yimbe mawbe si'ira tabbakemo bi jam woni garol ma tagum jomirawo o bi jam jahe jarkake ko e mum gam yari mi satkana jomirawo jese amma ya jarkaka hore ma an e bibbe ma jese yahi ben jahi be jarkake ko e mabbe be ngari Sama'ila e kammi on don bi jese mawdo kanko lato to lamido amma Allah wi imo wala kanko ni lamido o yahi o yesu wi Allah wi onon on dara bo nam e togu amma min e mirara berne tagu